SABC News. Tshelelethele.
Yeah, of the 50 million population, we're counting households because one house could be living more than two, three people.
Okay.
So the households is our television in South Africa. Last day were around 15 million. Baasi ba botle ga ba receive television ka mokgaolo wa kgale ole. About 76% ya bona ba amogela television ka satellite. Yaanong go na le kwataranyana ya batho ba e leng gore ke bone ba re belaelang gore ba ka tso ba santse ba le ko analog. Mo bathong bao, re amogetse di-application di ka nna 1.5 million ya di-set-top box. And ka nako e ntse re tima 80% ya batho bao ba ne ba setse ba kry-ile di-set-top box. Yeah, there are 15 million houses, so hare ya kokoteng ya teng maybe it be around 3 million.
Yeah, are we a ketle for 1.5 million e o buang ka yone gore ba dirile dikopo tse go tsa application gore ba sa newa di setup top box
ba re ba fitlheletseng re ba di neetse sefofatse go na le mabaka a mangwe ba bangwe ga re ba fitlhele re bile ra dira di-analysis tsa rona go kry-a gore modudi o tlhokofetse it's one ke lengwe la mabaka leo. Ba bangwe badudi modudi o fudugile re ka mmatsa makgetlhonyana re se ka ra mo kry-a. O mongwe modudi o fetsa tshupetsetso ya gore nyaa nna ke se se ke ile ko di-digital platforms tse dingwe mme ga ke sa tlhoka set-top box yet. So mabaka a mararo a kona re itemogelang thata gore mo 20% ya batho ba bangwe be re sa ba fitlhelele re nna le what we call returns.
Ke go botsa se ka gore mo seo se bua mabaka ao a builang a le mararo. Go na le lebaka la bone la gore go na le batho ba ba dirileng dikopo tseo le jaanongnyana ba santse ba letile ga le ba arabe. Batho ba ba fa kae fa bua ka batho ba o sengwe buile ka bone?
Motho o itseng a kry-e set-top box a dirile application, ministera o atolositse programma ya go register-a le go installa di-set-top box. So ga a latlhega ebile ga a latlhegelwa segofatso. So ke leeto la tswelela gone yaanong go fitlhelela ko legatong le le la bobedi. Ne re na le date ene re fetilele ya di-30 September gore everybody should have applied by then. Intention ene le go tima before that. But we continue to receive applications through and through. So the minister is saying that our latest follow-up, the more we attend, the more we will be able to get the money. We apply after the 30th of September, we will receive a set-top box. So we will install a set-top box, we will provide a set-top box. My tumor is to increase this number of 1.5 million to above for anybody who is indigent and deserving to create a box.